abalunga mikisawe choko chilekele obukadde batandise kawefube umtekete kubunjo okwongera okuteekawo enkola ena lunga mia abasiga ensimbi eserekeddwa okumala akaseera munteekateeka okuteekera obukadde mu mirimu egy'emisinde gy'okukulaakulanya eggwanga kiyiridde ebiteeso ebyayitibwa omukulembeze w'eggwanga yoweri Museveni n'ekitabu ky'abakozi National Society Fund batandika okulooza kyoteeka ssente mirimu gamba nga okuzimba enguudo okuzimba amasannyalaze n'ebirala okusinga okutunuulira okuteeka ensimbi n'okuzisiga mu ngeri y'okuwola government bonds and bills Senkulu Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority Martin Nsubuga ategeeza nti nga tabana kulowooza kussa mu nkola biro biteeso nga bino balina kusooka okwetegereza akabi n'obwerinde obuli mu kuteeka ensimbi mu mirimu nga gino buteba n'alungamya enkola y'okuteeka ssente mu mirimu gifaanako bityo n'ebirala bingi ebisaanye okuteekebwamu essira nga tabana kuteeka ssente zaabo ze bateresa okumala akaseera okugenda mu mirimu egyo.